na rep on army. Send me money, mteja patikani. Honey, honey, naomba samahani. I'm earning Niko busy, busy doing business. Niko easy, squeezy kuna business. I'm making money, we uko nyumbani. Siniko na kali, na wewe uko na nani.
Living life, kama juu. Flying high, tuko juu. Flying high, tuko few. Flying high, tuko juu. Living life, kama juu. Look up in the air, that thing fly up in the cloud. Is it a bird? Higher than a Kingston priest on a mountain top on a holy herb. Niko sure this ain't nothing that you've ever heard. Got a gang gang, we'll be taking a nuke, say my way, just give us the word. 10 toes on the ground, niko switch to my laser kukafunga. Juna juwa niko na battalion, nina ningoja kwa nyumba. Wife anataka unga, na watoi wanataka Oreo. Creepy na faku warunda, so siwezi tegemea mamorio. Y'all might assume any luck, you might shake on my posy. But you can understand what we went through. Tuki mwaga damu, jasho machozi. Madharau na matusi kutoka marafiki hawakupendi. Nowadays ni magigs that are towns, ni mabookings kila weekendi. Kwa kila vita tuko glorious. Opposition man, I'm sad for your sorry ass. Tendaji mashindano na mawarrior. Especially kama biti mefinyo na mutoria. Fast moto na bit catchy. Substandard of vitu mishtaki. Kompena wadishika mishkaki. Eyes on the prize, you can never distract me. Au niaji angachi, tena makina nani wameshikili ya kosto. Yoba kita ni aje, kita lewa na nagutu na dominate most more. Let him know that we the bestest. It's Omolo on the mic, and I'm rocking it with the next.
Fly high, tuko juu. Fly high, tuko few. Fly high, tuko juu. Living life, kama juu.